Oh mama, mama pray for me. Mama pray for me. Mama pray for me.
Omutima kusitemu webi tutemi tambula.
Temi tambula.
Omutima kusitemu tabu tuembera.
Mama pray for me.
Omutima kusitemu webi tutemi tambula.
Oh mama.
Omutima kusitemu tabu tuembera.
Ebisera
ebisinga mama njagala nzije kulabe naye mbeera tesobozesa
obulamu bwe tulimu
bwafuka bakuwejesa mama kusaba buli lw'osaba onsabireko teeka mu ssaala zo eyo matumbi mu kiro kuwitira nsabireko
o mama mama
omutima kusitemu ebitu tebitambula
tebitambula
omutima kusitemu tabu twembera
mama pray for me
omutima kusitemu ebitu tebitambula
oh mama
omutima kusitemu tabu twembera
mama pray for me
teri kisinga duwa ya muzadde sala zonze taga
mukukuza wasubira binti ndifuka dokta bangoya
nasoma na yemiri mujabula
ebitu tebitambula
oh mama
mama pray for me mama pray for me mama pray for me
omutima kusitemu ebitu tebitambula
tebitambula
omutima kusitemu tabu twembera omutima kusitemu ebitu tebitambula
oh mama
omutima kusitemu tabu twembera
mama pray for me
sagala kukweralikiriza mama
sagala kutise
ebitu byakalubye nnyo mu kibuga embeera yekyuka nakasente kake kweno
emyoyo gy'abantu gyakyuka olunyana kuwonoono kuminga tomulabawo.